Mukama Mulungi, Mukama Mulungi, Mukama Mulungi, Amina. God is good, God is good, God is good, amen. Gud god, ja Gud god, Gud god. Mukama Mulungi, Mukama Mulungi, Mukama Mulungi, Amina. Ekitiwa netendo bimudile mukama, ekitiwa netendo bimudile mukama. All the glory and honor be unto you, our God. All the glory and honor belongs to you. All praise and honor tillhører deg, Gud. All praise and honor tillhører deg. Ekiti Vanetendo bimudile mukama, ikiti vanetendo bimudile mukama. Mukama Mulungi, Mukama Mulungi, Mukama Mulungi, Amina. Mukama Mulungi, Mukama Mulungi, Mukama.